iTunes.com.
Yeah. You don't wanna see me freestyle. Drop it in bar like a peace sign. Like a diamond ring. Atari ring, cause sing, sing, sing. See you come and you penda. Body wewe taka kunitenga. Atukuja kulindana. Tumekuja kufahamiana. This nigga got me swinging like a mother. King Tarzan. Give me that shit. Kick it, go please, and drop that shit. Yeah, unaona yule sisa duka nichukulia. Poa poa, apada tu. Balini misali yangu nitachafua. Madoa doa, balini tu. Unaona yule sisa duka nichukulia. Poa poa, apada tu. Balini misali yangu nitachafua. Madoa doa. Madoa. Balidi, 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 balidi tua. Balidi tua, yeah. Balidi, 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 balidi tua. Balidi tua, yeah. Yeah, nigga tryna be famous. Miziki ya boy call lameness. Wana nita paka pepe. Ati miziki kiki cheche. Ila ala pale shuka. Mbwa geti kani kazi nduka. Sisa duka nichukulia. Poa poa, apana tu. Balini misali yangu nitachafua. Madoa doa, balini tu. Unaona yule sisa duka nichukulia. Poa poa, apana tu. Balini misali yangu nitachafua. Madoa doa. Madoa, madoa. Madoa, madoa. Madoa, madoa. Madoa, madoa. Madoa, madoa. Balini, 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 balini tu.
From ZambianTunes.com.
I'm so sick with your haters. Wish you'll all disappear. I'm so sick with your haters. Wish you'll all disappear. It's a bless from God, the King Himself.